fait sur moi va ifishinga londololwa na bamano kwali va fait sur mon chita ifishinga londololwa na basambilila ifya sulwa murekelwa moshani Ifi soso, mwafi sanfya, mwafi panga, awa bonfi benu Mwanaka pento asulilwe, mwamusumbula Kache mafye deve, mwamupo bufumbu, lesa sumbuwe
Wali fule kumbu Yesa sumare
Si ayaye
Yesa sumare
Uyayaye
Yesa
Sonny,
yes, sumare.
Wafumi okulila,
yes, sumare.
Oya ya e u,
yes, sumare.
Gate imwe. Gachava shani Gate imwe mwelesa Gani kuisa nawa Musunga kwati Nine kasuli wenu Lesa sumwe Umulwa ninga ima Gechinkukuma Mubakulu walima Luli afya kosa Luli afya shupae
Mubakulu balilwa
Luli ashikwete
Mubakulu balilwa
Seyayaye Ayayaya
Lesa sumure
Lesa wanshita
Lesa sumwe
Mweva shivepa
Lesa sumwe
Muline mwakula mwengandaye
Lesa sumwe Shifilwa Mweva luse Mweva maka Sumure
Mwalifula maka Mwalifula luse
Sumure
Mwalifula luse Mwalifula maka
Sumure
Yeah. Sasumbulwe eh Sasumbulwe Oya ya eh Lesasumbulwe.